O se ke ba raeletse ga go tsaya sekoloto ka lebaka la ditlhotlhwa tsa kwa tlase tsa marekelo. Go sa rulaganye le go reka dilo tse di sa tlhokegeng ka sekoloto o ka iphitlhela o sentse credit profile ya gago. Fa e le gore ga wa ipaakanyetsa Black Friday, nna kwa gae o be offline o ipaakanyetse ngwaga o tla. O se ke wa letlella Black Friday le Cyber Monday o feleletse o le blacklisted. Gopola, spend wisely, borrow wisely, be credit smart. Molaetsa ona o tliseditse ke ba National Credit Regulator.